Magnificent music.
Jinsi gani we imekuweka moyoni, jinsi gani we imekuweka moyoni.
Baby jinsi unavyodansa, penzi lako tamu kama nguvu za kiganga. Wajinga, wanafiki, wote wanasanda. Wanatesta na walidi like this no vi. Wanatweta na mimi, wanatweta na ulimi. It's kadi kali, kwa wito so ujali. Nikimwita hakatai, umtoto anajidai. Nikinyonga suti mnyamwe na nivisha tai. Nasikia bra, ukiwa na
baby.
Mungu nijalie kwansije kwa chana. Stay with me, bad grizzle beat. Mungu akijalia nataka awe wangu amke. Nite busy me nicheke, wanga tu wapige cheke. Wakalio nitaka kawataka nshawapiga mate. Mtoto wa edai ndoko maki mashaili. Ukitaka beef kwani busy ilo ajali. Kibishi kikomando bado nakamia safari, yeah. Nakamia safari.
Jinsi gani we imekuweka moyoni, yeah. Jinsi gani we imekuweka moyoni, yeah. I don't let you go.
Tulivumbika, baby chanda chema. Pande zoto nasifika vichetu. Shawapa somo mimi nawe mpaka kufa. Mababy nishike mkono. Amini penza litokata paka shangwe na ndelemo. Tabia bovu sinaga. Touch atakuelezea japo kwangu no. Baga kimapendo metumia. Tukienda bega kwa bega paka shume watatulia. Tohuna mizinga ndo kitu najivunia. Give me, nikupe vile unataka. Nikutunze moyoni pengine nisione kabisa. Nikuheshimu kama imani kwako. Nijitoe sadaka chache keche zangu mboni. Wendo nanifaa kama tunda wetu fani. Pengine sijaono menifanya kwa shujaa. Kama lazi nishapona nipende kama mapimu. Na shida game ni zaidi ya kuwa kichaa. Jitu mokamata mchima.
Jinsi gani we weka moyoni. Get it.